Mr. Acoustic play my song on the
beat. Yeah, yeah, yeah. Let's see. Who's Niki banda wana sema, Niki shuka wana furai. Hile mifano moya jeko tushapa mote paga mumizi kikweli. Kuibi mote madewe nitoshe ndewe stese. Niki tosha lewe ina kwa mipaka mkongi kweli. Historia ya mitosha na yomba imbae. Historia ya mkukinga kikipake mari mari. Yuwe kwa teshe ya le mizige yangu. Mr. Yuwa le kula nte ishe mizige yangu. Kweli istuare yangu. Istuare yangu. Ikinga ikipake mulefo lefo. Istuare yangu. Ikinga ikipake mulefo. Istuare yangu. Ikinga ikipake mulefo lefo. Lele yangu pate. Kipade nikikore mika chunga kesho kwa bati no mungu iyo wango Kipada lewo Alexi wajibe Alexi wajibe unisikia lewo kamina lando seme Nikilande tasema mina kosa kwehi nane. Tatito mamina landa kweli. Historia yangu ni wapi, mitoishe wapi le. Miziki yangu toche na yomare. Inyoga kustik utasema, nikilani utasema. Historia yangu itoke na yitwe tuka na ngambagi lefu sana. Historia yangu. Historia yangu. Ikinyari kipaka mulefu lefu. Histoire yangu, ipaka mulefu mulefu. Histoire yangu, inyari kipaka mulefu mulefu. Mama anu, anipa megwangu kumashikiyo. Chitake lwangu, pole mike bantu wakukwekwele. Siyuwe lwangu. Mambo mutu kila mutu upanshima papasi yake. Lolo wangu. Nipate Nikitoshe Benpostija ekoko Nikishine Banta nipote Adagabule Nikishine.